Mhlobo molweni. Oh, imincili ke yona. Oh, bethuna niphinde nabuya kuleyo season 3 nazo siboleka indlebe. Kudala nisilindile, kudala sithe sithathi kefu, kudala simane sithithi siyaza. Sesithe safika ke. Enkosi ngoba nisilindile. Enkosi nangokuphinda ningene kweli qonga lethu lweencoko zokuphathwa kakuhle kwemali. Yithani zava nonke bethuna niyonwabele neye namhlanje incoko. Phambi koba siqalise manditsho ndithi kule nkqubo sincokola sisabelana ngolwazi ngokuphangaleleyo. Asifani tu nomntu ohleli naye apho phambi kwakho ophicotha izidingo zakho neemeko zakho zemali ejongene nawe emehlweni. Le podcast inayo indawo yayo kwaye nomcebisi wakho okanye umphicothi okuncedisayo ukutsho oko i-professional service inendawo yayo, asiyithathi futhi loo ndawo apha ebhokothweni. Thina siyafundisa, sisenzela ukuba nithi xa nihleli nomphicothi okanye umntu okuncedayo ube wena ungena kuloo ncoko uxhobile, unolwazi, uyazi uba izinto zisebenza kanjani na kwakunye namanye amagama, iinkcazo okanye izichazi zazo, siyakuntluvisa ke ngokutsho ngamanye amagama. Sisenzela into yokokubana ube nokuzithemba xa uthetha nabantu abafana nabacebisi okanye iinkampani ezinikeza ngeenkonzo ezithile eziphethelelene nekwemali. Ziveleke nanko umbuzo esiza kuwuphendula namhlanje.
Sisibabalwa, kudala ndicinga nge-life cover qha ndiyazi ukuba ndikhethe eyiphi inkampani. Andinabond kodwa xa ndizicingela bekufanele ukuba noko sendinayo i-life cover ngoku kuba ndinayo insurance yezinye izinto njengefowuni. Wena uthini sisi?
Mandiqale ngokuwubulela zihlobo lombuzo. Kaloku kudala sisitsho ukuba ikhasi siyalitshintsha apha ku-season 3. Iziqendu zizokwenzelwa into yokokuba siphendule umbuzo wakho onawo osithumelela wona. Ke sele eniqalele ukunibuzela umbuzo umhlobo lo othe wathumela i-voice note. Xa ndiphendula ke mandiqale ngelithi, esi sihlobo sithi sicinga uthathe life cover kuba uthi noko sele enayo i-insurance yezinto ezifana nefowuni. Ke ndifuna ukuqala ndithi, xa uthathe i-insurance kuzuke ukhusela into onayo okanye ngesiNgesi i-asset ixesha elinintsi. Zikhona nezinye ke iintlobo zokhuselo okanye i-insurance ezikhusela mhlawumbi umvuzo okanye isalari, le nto kuthiwa i-income protection. Kukho ke umahluko xa uzocinga ngokuthatha insurance yobomi bomntu, uyicinga ngokwahlukileyo kunaxa ucinga uthathela into eyi-asset ekanye efana nokuinsura ifowuni. Obalaseleyo umahluko nge-life cover kukuba yenzelwe ukuba ilungiselele xa lo mntu ayithathileyo sele edlulile emhlabeni. Kukho iindleko eziye zifike xa umntu sele engekho. Andithethi ngomngcwabo wodwa, zikhona ezinye iindleko ezingaphaya kokumngcwabo. Futhi ayifani tu i-life cover nokufaka ifowuni okanye imoto kwi-insurance kuba ezo zinto zezokuba xa kuthe kwakho ilahleko ngoku saphilayo, le nto amangayisi athi yi-insurable event, ukwazi ukufumana imali ekuncedayo ngoku usaphilayo. Nokuba mhlawumbi yokulungiselela imoto yakho okanye ukwazi uthenga enye entsha. I-life cover yona inceda njengoba besenditshilo xa umntu sele engekho lo uyithathileyo. Mandenze umzekelo. Umntu onosapho masithi unendlu ye-bond. Xa esweleka usapho olo luzawusala nelo tyala le-bond. Xa ke umntu ethe wathenga okanye wathabatha i-life cover, enye yezinto engaba inceda olo sapho lwakhe ngayo kukuba i-life cover isetyenziselwe ukubhatala ela tyala le-bond namanye ngamanye anoba akhona. Kuye kubekho ke neendleko zokuqoshelisa ilifa, amangesi athi the costs of wrapping up the estate. Ezi costs okanye ezindleko zifana nee-transfer fees, i-estate duty, iirhafu, ii-taxes nezinye bethuna, andizuzidwelisa zonke. kwaye kuye kwenze kubanda ngoku kusalindwe imali ezithile ziphume kube kukhona indleko okanye i-expenses umfilo namhlambe bezibhatala inyanga nenyanga ukufana ne-rates ukufana ne no DSTV mhlambe na nezinye izinto zobakuphilwa baye ke abanye abantu bayithathele i-life cover ukubana incede kwezo zinto. Abanye bayathanda nokuyisebenzisa i-life cover uba umntu ashiye isixa semali mhlawumbi kuthiwe sizawusetyenziselwa kubantwana abanye bathi basifake nakwi-trust abazaziyo uba sebenza kanjani i-trust ukuze abantwana xa sebebancinci bangayithathi laa mali bayityiwaze igcineke kwenzela uba ibakhulise ibagcine. Nazo izizathu zokuba kukhona le product kuthiwa yi-life cover yeyokunceda abaseleyo ngeendleko xa sele wena uyithathile i-life cover yakho wena mntu uyi-insured person okanye unguwe obhalisiweyo xa sele ungekho inceda xa sele ungekho. Esi sihlobo ke sibuyele kuso esi sifake lo mbuzo siyasichazela ukubana sona asinayo i-bond. Ngoko ke njengoko sendichazile kungafuneka ajongane nezinjongo ze-life cover sele ndizicacisile ukuba zeziphi na ezingavela xa yena enokusweleka. Mhlawumbi kunovela tyala le-bond kodwa funeka abalelwe into yokokubana iindleko zelakhe ilifa i-estate singaba yimalini na ezizawuthi zijongane nabo bashiyekileyo abashiya ngemva. Ke ndandise ndithilo nakwisiqendu sesibhozo episode 18 ubana abaqeqeshiweyo abacebisi bayakwazi ukuba bahlale nawe bakuncede uhlengahlengise bakubalele ukuba iindleko ezi unazo bakuncede udrafte nalento kuthiwa yiwill uba imiyolelo yakho ufuna zithweni na izinto zakho noba zininzanga. Siyathanda uba nayo le mpazamo yokuba sithi hayi mna andinanto zininzi andizubhala iwill. Hayi, akunjalo, kufuneka uyibhalile kwaye ukuba uya emntwini oqeqeshiweyo okanye kwinkampani esemthethweni enikeza ngezi nkonzo kufana uba xa bekubhalela iwill babe nayo nendlela yokubalela ezi ndleko zizawuquka ezokungcwaba nezi transfer duty nezi ndleko bendithethe ngazo ndisithi zezokushwankathela zezokuqukumbela ilifa wrapping up the estates ukuze uyazi ukuba uthathe i-life cover engakanani na. Ndiyathanda ke okwesine ukutsho ndithi imali oyibhatala ngezitolotolo kwi-insurance nayiphi na noba yeyemoto noba yeyecellphone noba yeyi-life cover yimali engakhuliyo leyana amangesi ayibiza ngoba yi-expense yindleko ithi ukuzibhatalwe kube khona isisusa le nto kuthiwa yi-claim event echazwayo kwapha kwezampepha uzibhalayo uzisayine ngaphambili uzityikityayo. Ke ayifani nemali oyityalayo yona ekhulayo amangesi ayibiza leyo uba yi-investment. Ndiyathanda ke ukukhuthaza ukuba xa sicinga sijonge into zethu zemali masikhe sijonge kakhulu kwizinto ezikhulayo bethuna sityalele ukuphila kakhulu singacacubana into yokuqala ethi qatha eza engqondweni yinkcitho kwizinto zokuba xa sendingekho xa sele ndiswelekile okanye siplanele ukufa kakhulu. Andisho uba akubalekanga ikhona kakhulu indawo yokuba sicwangcise silungiselela umhlasa zisangabikho emhlabeni. Kodwa xa ndithetha nabantu abantsundu xa ndinihlebela ixesha elinintsi sinewari kakhulu sicingela uba mhlanda zendangabikho. Kodwa ndiyathanda ukukhuthaza nditsho ndithi masityalele nangoku sisaphilayo simcingele uba iinyanga ezintandathu ezisezayo mhlambi unyaka xa useza iminyaka emithathu emihlanu masiyicamangele siyicingele naleyo iminyaka kanganga uba siyicingela nale yoba aziba kuzawudwani na xa sele ndingekho. Masiyekwe ukutsala kakhulu kweli cala locingela uba xa sele ndingekho emhlabeni kuzothwani na. Singayicinge into yobana sisaphila kwaye sisaphila nje funeka sityale, funeka sisonge kwenzela uba ezimali sizongayo zizawusinceda nathi sisaphila kwaye naxa sesingekho siyakwazi ubhala sithi mazisetyenziswe kanjani na. Sesingekho zisetyenziswa ngabo sibashiyileyo. Masicinge zombini, masicinge yokutyala, masicinge neyokukhusela izinto esinazo ngoku sisaphilileyo. Mandigqibelise ngelithi lo mbuzo ke uthe wangena kwi-area ye-estates amafa ephangaleleyo kakhulu kwayona esingangenanga nzulu kuyo namhlanje kuba asinalo ixesha elininzi. Mhlawumbi ukuba ukhona nomdla angaphinda naye enze njengesi sihlobo sisithumele i-voice note, asithumele umbuzo. Umbuzo uzame ukunzula ukwenzela uba kule ndawo ndithe yamafa ye-estates ungqamane nendawo ezi-specific. Lithini igama lo-specific ngesiXhosa? Kodwa ndizama ukuthi umbuzo wakho funeka usikhokele. Funeka umbuzo wakho uzamele into yokokubana xa siwuphendula singaphenduli sithethe apha naphaya, siwuphendule sizokwazi ike into yobana uthi xa ugqiba umamela isiqendu umke nawe uqonde uba tyhini ndiphendulekile, into ebendinexhala layo ifikelelwe kuba ndiwubuze lo mbuzo ngendlela eqondisisileyo esikhokheleyo nathi siqulunqayo silungisayo ukuze sithethe sibethelele phezu kanye kwale ndawo ofuna ukwazi banzi ngayo. Masibonane kwixesha elizayo ke zihlobo. Siyabulela kwakhona ngokusiboleka kwenu indlebe. Ungalibali undwendwela phaku epokothweni.co.za kwakunye namacwecwe ethu uFacebook, Twitter, Instagram noYouTube sinaye ogama lingu epokothweni ukuze uhlomle kule ncoko uthumele nawe owakho umbuzo xa unawo. Sinayo neWhatsApp line, uyakwazi ukusishiyela i-text okanye i-voice note uhlomle ubuze neminye imibuzo ku 072-650-7641. Le WhatsApp ke bethuna ndiyafuna ukutsho uba ayingo hello hi kuba asikhololongo loo nto phaa, ngokunceda abantu abangekhoyo kwi-social media ooFacebook aba sendibabizile okanye kwi-podcast platforms ezifana noSpotify ukuze nabo bakwazi ukusebenzisa uWhatsApp abo bangekhoyo kwi-podcast platforms nakwi-social media ukuze bafumane iziqendu zabo ukuba siyazifaka naphaa kwigroup yethu. Nibe nexesha elimnandi.